Eri ugwako kuno kuzokomba anthu omwe andinywe. Ero lino akuthana babuyo mulumbe ndichisi mwenzuma mubothu awa achibumbiri suno masiku mwiyeli veo kuzwako mbungano nthanzi ya kubaptisti kulima ohio oyo kali umwi wasikugwasiriza ibangu umusangano wakulima namuuza tatu selemuka suno masiku ikuti na tokuwamba madzwi kumbunga ndiza kuchatikiza kumusangano wakulima uyi ndi chithopera na ziwiro elyo ndili komene kubotcherwa ikusipya kuli ndinywe suno masiku mwi liveo muna baptist umbi uchisi moyo wosalala amen leza kulongeza mukwesu veo ayebo eyo nchiyo mukapati kumwemberi wa baptisti tijali obo tulibotcheredwe ikubaha mukwesu veo anthu omwe andiswe ilo nchopeni miyango ili chukite ulingwe uchokera uzotu swaya kufumwa yindi nakonzya elyo suno masiku jumza masiku ikubikwa mukapanda wa mwami jesu munsonda kuseni nkuswangana wakuphaswa kwa zuva a 6 o'clock elo ndicho makuti mukwesu wayambiriza ilibera ya mbere jakuswangana linathu kwambe kwa kayindi kashontho lerekwe mwambo ichi iliyako mbwini alimwi tuliwumbite umunthu ulilanganya utayowa mbuli mubalipha kubanthu alimwi mbuli motujula baibuli suno masiku na kuvununa mapeji alyo akupeka kuti muya usalala ulereketwe usike akujula ichi lyakumwisya uli ndiswe kuyinda muli jesu khristu twachilomba amen.
This great night that we are celebrating
of Mosiko Ibulemu Motu Segerela Yakubambura kwa mwami ulereketwe ndiyanda iwala suno masikuswa kumilomo yakwe mwini iyandisi maji ayo gagalemba mubhuku lyakwe
in St. Matthew's the 4th chapter
mumusalali Matayo chiphati cha 4 tu alimwi kamphango ka 47-48 tubala obu ewe kutinaka muchusya kwabunyoko kalike ino muchitanzi iwinda ibamwi sena noba babasimitero tabachithu obo era mulondoke akwalombo bonya usowani uli kuchulu mbwalondokete ere suno masiku twapha ikuti tiyo iwanana achiyo chabulondosi linotu echo chilipo nyambuli ichibalo chenzu chakuweza suno masiku chapupuke kwa mwami wesu pere suno anthela mwali kuswirira ku radio ikumva milombe indene akathumwa mzira mbokathondezya ibusuba ibubi chindi imwami wesu na akafukida izibizi yanyika apopo ndasala suno masiku kuyengulukira ku nzira ya ndene ikusiyira ulinjiyo apopo jiyoba cha ndene anini alimi ndiza mukumukathupusya anini ili wakupe kuti muya usalala ulereketwe unanike ichwi lino muli mbothupweza ikusoleka ulileta leza uyanda bulondosi tuyenda kupikha checho mu mizeso kuti thakwe chinthu yitamaninide ibuyo chikonja iwunjira mubusi bwaleza yerete kulondoka ukomba kwesu zinthu zyonse ndino mumunda wa edeni leza wakachisi adama eva mumunda elo wakapisya kusothoka milawu yaleza kuyinda kukupisya kutaswirira ilyo chindi nsothoko niye kasika ikutaswirira kusothoka mulawu elyo mulawu waleza walomukupa usalala usalala nchopeni jakunjoroma chidako thakwe ikayimba yabusofi konja ikusola ikuba mubusyu bwakwe apopo ikuti na chipi chakasika munyika kwinda kunsothoko kwakuti chipi chede kuberekwa sizipi kathana konja ikusola ikuyimikira mubusyu bwaleza
if there is no law
Lino iutinata we imulau, pao tatuwe iululama. Ere mulau waganda, na ululama kuyanda imulau. Ili mpao mulau, jindi walo wa, walo waitwa utondezi ya ululama. Lino kumulau, tawe muntu ufutuwa. Lino mulau tawonji utufutula. Imulau jagali jintubu yo. Jaga tubika muntalongo. Pere taujisinguzu zia kununa. Imulau wakatonde ziabe uti. Kwagari basi sibi. Akutupa imulandu. Eyo ncheji ncho imulau. Zowere ikujita. Mkuleta ikupegwa imulandu. Na kumutonde zi aoburubizi iwanu mpobubede. Abawo mulau, mulirwa utawonji ufutula. Wakagonji abye ikusega twambo.
And God being holy and just, he had to have.
Eno lesa mukuba usala aululeme. Wakajita ikuba kusega. Wakajita kusega siyasi sibi nkambo. Wakaranduka minyinza yaru siyaru.
And had become a law-breaking citizen.
Alimi wakaba sijesi uchola imilau. Hao were degu benegwa.
And every law has a penalty. For the penalty.
Iyo mulau aumwe ujisi yusugulo. Kambo yusugulo. Jagu sotola mulau waleza ndufu.
And it had to project death to the human race.
Eyo jaga tondezi ya ilufu kumogo wa wabantu. Alimi onse mogo wa wabantu. Uligu nsi ya jisuburo eji ya mulao.
Now, when Adam and Eve had sinned, there was no way, no other reason.
Ino jindi Adam wa Eva ni baga bisya. Waganyina inzira tagwe jisirisyo. Iji mbi jaga sola wimi jala mugusyo ibugaleza alubo. Kita e ijibi jaberegwa.
And no man can
muntu ugonja iwisya jambo chobo uri onse tawe magani mbali monini na mupati.
That individual sin has to be dealt with before the one.
Eyo jibi jikame jered igubelekwa umi oyo wakajijita katana usola wimigela musu iwaleza usalala.
So therefore when Adam and Eve had sinned.
Abobo kiga kwa jindi Adama Eva ni baga visha. Abuso toga mulao. Ibaga letu wakurufu. Eri mulao waga yandiga igu jitwa. Kiga ku. Yagabika imugwa obantu. Onse unsiria jisuburoja rufu. Ina utinato onja. Ukarigila. Kwa jindi jishonto. Mugwe ya wesu. Agulanga ejifani jiso jipati.
And remember that every person here is included in this.
Abuya kuti muntu aumwi ano ulisangene mulije. Aumwi imwami amwanagasi imwana ulisangalisigwe mujisubulo jafu inda unsotogo ya mutwe wa mugwa wabantu. Adamu inda kusotogo yagwe umwi aumwi wesu wagaba jisalo kujibi.
Must be dealt with. And so,
if a bobo lesa, Mupati Patila, Iwagwe Ibulemu, Ariandis, Iwagwe Irupati, Imula Wagerete, Igu Pambula, Sibiguswa, Mulengi Wagwe,
then he become annihilated and totally annihilated.
How Wagaba, Unyanyoga, Maninina. Awunyonyoga to, wakavula inzila kuli ngwe ya kusola ikuchogera, kitabu teyo jibi chaga veregwa.
And it would be very easy then, to believe in a total annihilation.
Eru nijagaba jitete ilogo mpao ikushoma, mwunyonyonwa to, iwasisibi, umakorelo. Mkambo, ulipampu itwe, yalionsi ikusokubusiu waleza.
Now notice, this sin. And how God being just.
Ni naomu kwenye ejebi. Eri oboleza. Muguba ululeme. Kabela taga gonja. Igu jita ijimbi pere. Iguba ululeme. Kambo ngoga sinsa. Gagurula magonse.
Then there would be nothing else for him to do but to.
Hao ni wataba jintu ijimbi. Ulingwe ya gujita. Jita igubika yisuburo. Unso togo e. eroji subulo jagali jarufu kambo agati ibusuba mbomu ya gulia ulinguo obusuba mwagufwa nchobeni lino jifani jisyo jisia chotu jisawa pere mpao kutina tuwa piruga igwe amber anini igusuba mbubonya ibube igwareza.
The Bible plainly tells us that God is.
Baibere ratuambira antangara ikutileza ndiyo andisho.
But yet being
love, he has to be just. Andisho, wede kuba ululeme.
So love does not mean just the thing that can be petted and played with.
Abobo riandisho taruambibu yo. Ijintu igonzia kubebegwa akusubanisigwa. Riandisho nkurulama igwareza.
Now, when God seen that his children
lino yindelesa nakabona ikuti ibana ibakwe ibakasotoka mulau wakwe akuti bakerede kufwa,
then sovereign love stepped in to make a way for God.
Pauli andisho rupati rwakanjira ibambanzira kamboleza wakabona kuti ababana bakalinyonyokete inchonziyo yakumaninina ikusuka kubusiki bwakwe. Wakanyina ajintu yimbi jagali kunja ikujitwa kambo bakasoto kamula wabwe ajisubulo jamula wabwe wakali rufu.
And then love of God went out for his subjects.
Ili mpao riandisho ilwaleza ilwaka unkila bare wabagwe. Ili ujini riandisho ilwaleza wa yutuga luzi ya lupati luleta jintu ejo ya riandisho.
And God by foreknowledge.
Ilolesa, mungu sibagale jindi na agayanda, imungu wawe, igabotu ilogo, neguwa ajisugulo, wagajitia ilufu, iminina iweza ibusena mumunda wa Eden.
Iyo
yagali, wagayimiga ijirenge ijitagwe igambo, yaberega nini, kataka zijibi.
And it went for a substitute to work.
Rimi kakaba jimi nivyo Guberega Agufa mwajibaga jasisibi ujisimulandu.
And it was a lamb slain to.
Hedi ugagali gaberede kakachaikwa Iyabu jata ibumi wabaleru wabagwe.
All through the Old Testament
winda mose mwajusimulandu jagale idagatula ibuloa watulelele ampongo mberele bapoho ampizi.
A substitutionary death.
Ilofo rwagwe menina erezi yonse mu bibo pati bwareza yagali gahindi mu mseso yagwe.
The real object coming which would
ziyintu yene yagabola ejo yagali kunga yagali zimvule ziyintu yene ejo yagali kubora.
And the real object was to come was his only begotten son.
Eri ujintu yini jagabola wakari mwana wakwe simuzi yoro alike tonse tuberere tuagafa yagari yungulevu yo. Eri ujintu ndubazu wa negative buyo yagintu eri ujagamba buyo garifari yagari kubora. Lino kujifukani jiso jajeji atu chule muma baibere Esu kubugu jaba Hebrayo. Akubweza awa ejo Paulo mwa apostolo mupati mchaganana ikusola ikupambula zintu ezi ulindiswe. Mujipati ja bugu ya Baheburayo tubalabobu. Eyo ndari ya ndachonzo ichwi ichwi mbwini alimi ndianda ikulibala kumbere ya mbugana yangu kamu ndirisi kuti murubeta njoi migira ambabo.
I've got to give an account.
Edundede kuyopeda ibulunguluzi wawuti na najireta iguswa kujwi kukuti segasuri. Nkambo ndijwi alimeleza ulamaga ni kujwi liyagwe. Tulabona ibanji igapati sunu babangeri abamwi babayaga ziabu kame ose.
Oh,
yintu ya mause.
And we find out in going into
era tulajana mugunjira mamungano tulanjira mungano akujana ngwemberi umwe ujisi mujito umwe munini imusale sare ujati engwe iburingwa umwe unini.
If
iutinata mlangisi imbuga yonse yobweza muya oyo utina usikuli mwa iboyo anebi naku kuna kuna imutu wabwe na jintu yimwe jinini jigambya imbugano yonse yowita jejo elyo tulerede sunu mambungano esu asunu ogo uli ikunyanyamugwa azintu zinini muli ezyo.
But oh my beloved brethren, if there ever was
time, Ilikuba, unyongana kuli obu. Pere, oba kwesu bayandwa. Mutinangwa galijindi, no twerete ikuba kuchwi, ndisunu. Nyomabona inga, ndabichirwa, ya inigila kulweta, aguzi wakuti, ndagajisi, tujimwe, incha, lanji, ya yubunusyo, jimwe, jisale sale, agu, fesi abantu. Ndiyandi kutiba tambole muu ya wangu, umijito yangu, hele ndiyanda kutiba tambole muu ya waleza, kuinda, wetu iyaleza, hele olireta ibugini. Abobo agujitika ogu pati sunumasivu ndiyanda iwala iuswa, wetu iyaleza litamani. Lino tulangwisha kutimulao wabaligo, wamiyaga mingi pere imulao, kiwaga gonzia kukusia jibi. Mulimbwe gamba gaindi iguti, yagali ibuyo inganda, yabwange, wagali musirikali mupati ulangalanga imilandu, wawambira ejo, wagajita, pere waganyina isirisyo, jagumufuna. Jaga mubika mujintolo, yankongole, pere, waganyina monononi, wawumukwesia, anchijo, jimwanga buyo, umusibia kuti, mwagari basizibi. Helino amubone mba Hebrayo, jipati ya teni, mburi mbotubala. Kama mula umuguba jimbule, chazi ntu zibotu, jaga jiriguza, agutari jinkozi ya jini.
Remember, it was a shadow of an image to come.
Amuyeye jagali jumbule jaji nkozia jagali kubora ijumbule jizibia ibuyo ibuti uli jinkozia jipanga jumbule.
A shadow of the things to come and not the very
ijumbule jazi ntu sijisa ibutali jinkozia chijonya amwane jazi ntu
the very image of the things.
Chijonya yunkozi ya jazintu. Tazigunji. Azitu zio. Ezio. Ziagatura. Busumana na iwamba sikubora. Kugulondoga.
Now, God in the beginning required perfection. Jesus, when he
lino lesa kumataliro wagayanda ibulondosi. Jesu jini nagasila anyiga wakati amulondage mulireza uli kuchulu mbalondagete. Ilio mulao mukuba jimfule jazintu ziaga iliguza yari ikugonzia ikulondola imugombi mwajibu wana jifani kishona. Lino atu yangi elubo kutegwa muwe masimpe utajimpia.
God requires perfect holiness.
Leza uyanda ibusali ibulondogete tage muntu ugonze akwimigira mujinkoze yagwe agabera gomwe kanini kajibi.
Jesus witnessed the same and said be
Jesu wakapeda bumboni mbobonya kabera wakati amulondoge mbobonya mbulireza uli kuchuru mbalondogete. Ilio Bible yigati imulau tiwaga gonzia azituzio yao ibulondola sikubora. Paomu lau, ki waka kunja ikulondola jiri jonse, wakari sikutondega ilusutu. Ezi tuzio, kika jitua amwaga, kiza waka kunja ikulondola imugombi, wabo kigago tagwe umwi gunsi amu lau, na kubamba imilau, na gunsi diasi mfule, iku kunja kulondoga. Kambo, igampangu wakatu, hao, higa tagalegwa, igutuurwa.
If there is anything that I can do,
iutina kule jemwe nchawonja ikujita ulilondra ilwangu mubusi ubaliza.
Then Christ did not have to die for me. If there's one
Bao Kristo tagede ukidandime iutina kule jemwe nchawonja ikujita eyo jinga japa iwerero bomwe mubusi ibaliza. Kote Kristo wagafuka jabuyo wina kubamba milao wina miseso yatulao wago tawe busalali ibwago omwini tawe jintu choka gonja iwelega ikujita iwelega kupa iwelega iwecha iwelega kufukeba tombwe
iwelega
kuya kusipegupegu ujiswegede tawe jigonja ujiita usangana mambungano zirengwa usegerela lopisyo malayire ambungano ikubala tuyonza tobo subini ikwamba mipairo yonse ntu esyo inga tesi amba jintu uliswegete tagwe jintu yomwe nchokonzia ikujita mulirwago kambo ulisizibi kunsi lyakuzulwa alimi takukwe inzila mukatikako nakamwi kayanza kabuzimini nakufumbwa ejo chokonzia kuye rwago jikonzia ikupha bwerero mujintu yomwe mubusi ibwaliza kambo ulisizibi wukutalika. Alimi Baibere nilangunguruka kuti tonse twakazerwa mujibi ikabambwa mumilandu ikabora munyika kusobeja. Alimi leza taka kunja ukwesa munthu omwe ikuti afide umbi kambo umwi wakajisi imulandu mbuli ibuyo umbi mubusi waleza achibishopo wakazerwa munyika eyi wakali amulandu mbuli imukobwi wamma piaholo uba ukite ibwinda mutolopo umwi takonji ulungira umbi chiyago wakakwesa iumbi ibuthawe kambo bwa munyama ikabereka nini ili kunsi ya chisumiano jakaindi mulawu wakali jindi muthu nakabisya wakali takaberere ujiphayiriro iwamba mbuli kuti wakasotoka umwi wamilawu yaleza wakali takaberere alimwi wakakabika ajiphayiriro iwakabika manza akwe akaberere alimwi wakali yambira sibisi yakwe ikuti takaluzi alimwi wakalisi wakajisi mulandu wa alimi wakali imulau wakayanda irufu alimi wakaleta ikaberele mukusena ibwakwe ilo jindi na ikameneno kamunyama munini akatendwa elyo akatalika ikuphansa imaulu ako manini akulira iutina wakasola ikubona ikaberele kakajayikwa ino kulikusa insoni ikathuka nini ikajete ikasola ikulira kapela singa yako nini ya musingo yatendwa ili mbuli mboka pansa akugwinya alimi mbuli mbokololoka pawo kugwinya aluwo akulira alimi ibulowa mulapo moka ikuthetha eboya wankhako ikusontha amansa amukombi ili mbuli mukombi mbwasiba ikujitha imamambe kambo ikakupeja ikupha kufumuka ikuzulwa ikwakwe mokwapete nano kupa ikweya ibobe ufumuka mwejakapete mujimvule jenene ibinda wakalisulitwe khambo bwakali ikuphange ibwakwe wakali muthu sikuzulwa kutindisa kukuyanda phere kuphange wakalisulitwe alimu wakaziva kuti akakaperere kanini kathakwe kambo kakafwa mukusena kwakwe ili wakalimkhwa ikusa kuchinthu ineni pere munthu ikaperere mbokakafukitha abuyo kumalekelo akulowa kwakapelele mu mansa akwe wakenda kuswa kubuyake akuyamba kugonya mu moyo wakwe oko nkwaka jise kumatalilo kambo nzi kambo bumi wakali mukapelele kanini bumi pelete mu bulowa bumi bwako buli mu bulowa bwako twezi obo ero bumi mu bulowa bwakapelele bwakali bumi bwa munyama kikako jindi masero athuwa nakaphasuka abumi bwakaswa mu munyama ndipakakonze kuphirukira kumukombi khambo mukombi wakali munthu nsi ibulowa bwakapamba chivumbyo phere tibwakakonza kulungira jakulondoka khambo munthu wakasiya ipo yake akuyambisa kukonya kuchepi muli mbwaka chisi wukuthalika phere kuchithapopo wakali kulangira kumbere kuchindi ndiwakali ikuyakubola ikapelele kalondokete ili wakachitha achiphaiziyo chakumpha nkhambo yakali nzira ilike njakahi apopo nyomwabona chindi bulowa ndipo kali kuthika alimi ibumi bwakaswa kumunyama ndipo kakonza kuphirukira kumunthu nkhambo umwi wakali munyama umwi wakali munthu munyama uthawe kambo umunthu uzulidwe pere o buswa bumwi nyaka ili siulu siopilo yakainda ikapere walesa wakasiyalwa kumusansa muchilito chinene mu Bethlehemu alimi wakasolola mbuli mbelele kuchichayiro chayo nyaka yakainda yachiulu chomwe anyanda ilifuka ayamasiyu a 3 okoloko wakafa ero kapelele walesa uthawe kayimba aputhongo wakalengerera achingano chakalifali akufida sisiri aomwe lino chindi mukombi apora kukapelele aka uloshomo ero e chakali chikosenyo chakapelele chakali kapelele mbuli ikambi tawe munthu ukonze kusika kukapelele aka chithalesa wamukwera luthanzi samwe kapona kuliyenderesa kwalesa oh ndashoma eja nkukwa ikusakana ikaphatho lino amulange lesa wakalise kuti wakachisi mbelele munyika wakalise kuti kwakali iyoba ibanthu ibayakufuthulwa nkhapela ilwandiso ilwakwe wakalanga ansi akubona apo wakalinofuthulwa kikako kukusipa ikale wakakanza imbungano wiyo muswangana ikuthala ithawi ikayimba na ikabala ili kuti nalesa wakayanda imbungano ithawi ikayimba na akabala wakayandika ikuba achinthu yemwe ikuchipambapo thakakanza ikuchiyanda ululama ikwakwe imbethasi yakwe ese kamulekela ikuba achinthu chilipopo ikuti tiwakali inzira yakuchipamba ere munthu uthakonze kuchitha muli kwakwe ngusikukakirwa umanide lesa wakamulekela ikulanga iwinda mumulawo winda mumapethesi akuinda muchisimirano chakaindi chonse wakathuma pasinsimi wakathuma banthu balulami khapela vakajana kuti umwi aumwi wakakirwa apopo lesa kulusiya lukakwe luphati wakathuma ikuswa kumilyango yeveka yapulemu mwana wakwe simuzerwa aleke uzothola usana bweso amiyeye ikuti nakaambira popu waku Romu ukubwesa nathakachichita ikuti nakaambira achibishopo wa St. Mary kuchichita nathakachichita ikuti nakaita umwi tata mufundisi usalala kaphati na bishopo wa nyika nathakachichita
just as far rejected as Judas Iscariot was.
Amen. Nangakakwa ikulale mungano mbuli Judas Iscariote mwakapete natakayita nkhambo akasiyerwa muchepi kupambwa mumilandu kabola kunyika kusopecha khapela wakali kuyanda imulungu amwini. Haleluya. Ere pawa kasiga umwe ikuswa kumilango yeleka yabulemu. Tawe ombi. Bina muntu. Bina muntu mubotu. Nanka muchuta na mnamasi.
He was nothing less than Almighty God.
Taga lela kuba lesa singo zionse. Wagalisisa mubiri wa muntu.
He came himself to offer his own blood.
Wakasika mwini kuzotula kula kwakwe imweni nkhambo chibwe kasika winda kunkhwera nkhwera chiyenga chisi chinthu yakuchita anchicho
here
wakafunikira anakalindu akuletha sero lyabulowa ndi akalenga mwini umwe uthawe kambo paoro futuko rwangu rwanu sunu masiku talusimpitu awele wamijito yanu ini usimpitwe aluzero ilwini upati ilwaleza singu zionse oyo wakatu sala mulingwe chanasimpe seka kunja ikulondoka na nkaebo toka kunja ikulondoka halimi talutami ikupa parondo kete pere tujisirumbuli zio oru lome wakuti ilushomo wesu ulimo jitu zio jirondo kete ejo jaga tamburu wakale
then how do we know that we get that when the worshiper puts his hands
haomba kuti mbotu njira muli ejo jini mugombi abikamanza agwe ulushomo amubili wa mwami Yesu akuwa iwiyo wakupati iwajiri akusabura wakasudwa mubushu iwawe mwini ikumva kutongera kwa Gethsemane ikumva kupati kwa Kalivari akuziwa kuti wakasurwa nkapera yambirira isipesi yakwe yakululama o mwami ulelekedwe ndakasurwa alimise chisinzira imbi pere wakandikwasya ili kurushomo laita muya usalala wabora akundita ikusika ili mebo lino kurushomo numina Yesu mbuli mfutuli wangu wajigaminina obobomi kwakaswa kulingwe akalivari ibuthegwa muya usalala obo bwakabikwa museru lyabulowa ilyamwami Yesu ibweta kumukombi akumupisya muya usalala mumubiri wa Kristo Elio, wakabete kwa gale. Tuwerete kulibika ujatisi ya irubeta. Muli, mwenyo na agulanga. Iga pingano aga. Iga nini? Ndazi wakuti ejo. Mimini na mubili uwagwe. Elio ino, mubili oe wakabete kwa igale. Leza togonzi, etega alubo. Kambo, wakabete kwa gale.
God struck the judgments of death upon that body.
Lesa waga uma imbeta zialufu amubiri oyo. Halimi kufunga kuti nkego nzia ikujana inzira. Yagu yuba mumubiri oyo.
His judgment was struck for me and for you. We are free.
Lubeta rwagwe waga umina andime. Andime. Pulangu lukete baloma H1 igati. Abobo lino tawe ilusulo kuli babo bali muri Kristo Yesu.
That walk not after the flesh but after the spirit. There you are.
Yauti tabendi muri kunyama here muri muya. Tawe tawe kusurwa. Kandiwe magani eyo jibona na eyo yinka. Uli sisye kunsi ilyabulowa.
Again, how do we get into that body?
Alubo ino inga twanjira ibuti mumubiri oyo. Ibagoli nchoba tanzi 12:13 yamba uti umuya omwe ino muya uwora uti iwinda kujituzio pari muya kwa gabede mungatika bulowa kambo zimu nyama chata gabweda wakari mnyama muya mnyama chiwa kakunzia iusiga umuya wabuntu akujita kiri jonse kulinguo kambo muya wabuntu wakari imbali ya atara irogo ubumi iwinda mnyama Peta we muya ombe wa mtu wakakunja ikujogera. Ujina ujisi muya wasinsigu ombe chemo ya misimo. Helele samwini wakasiga iutegwa muya wakumwini. uli ni mbali ya talalogo ya muu ya uligo. Inga wachogela muji wa charupisio wa muya salala kumugombi kuinda kubulowa kwa Kristo akumugesa igunjira mumubiri uli wabiritwe amulangirile ibulowa wabapoho ampongo kibwe kaberega mugubona ikuti mwari gompeme linu atutariye ikubala kuchatisi ega mpango gatwo ya bulowa wabapoho ampongo tiwa kagonja ikuberega nanka ikugonja mulungira amulangirile pere oyu mtu uri mtu ibisho pona pepe ho pona pepe.
This man, after he offered one sacrifice for sin forever.
Hey, oh, you want to? Now, the man, you go to like it to your way, Jagibi. You are your own say, Wagakarabu Janzaria, your Wadiza. Was it there, your Gulangila Mane, Basinko, Ibagui, Bagabe, Ibutanabiro, Ramahuru Agui, Sena Muribambide, Sena Muribambide, Gutri, Amusfide, Uriyeg, how? You go to. Giregera, huku kwa kunsi. Amuswiri ya gabotu. Kambo kujipaize yomwe, iutari mwaga mwaga, iutari rubugurusho, wamana rubugurusho, iutari muswangano, wamana muswangano, iutari busuba wamana, busuba. Hele kujipaize yomwe, wa, za, L-O-N-T-O, L-O-A, barijisi, orejisi.
By one offering, he has perfected. That's God's requirement.
Wiji paisi yo mwe wagalondola. Ejo, kere lo jalesa. Wali onse abo baga salasikwa. Kawe, obo, mabu ingusi ulufu wa Kristo. O mabu ingusi ugarifari. Walo nchimaninisio. Avulo iwa mwini. Waga ula isibi Yesu. Agulondola wali onse. Iwa shomi bagwe.
Therefore in Christ we stand.
Kigago muri Kristo, kurai migira gautawe igabala, igulondorwa mubusyo igualesa singo zionse, tulibantu bali kwensi ya jorwe, anjesyo Yesu tobeni tonsi, kwaga isi kwa iguti tuede, igutanta, igusanabu mwi, tuede kujita jintu yimwi. Pepe, mubesu wangu, kagwe choga jita, chejolesa, chaga kujitila. Lino tuli ikutina kwa garula migwa kurushomo kwa garundua wali onse mwusi waleza. Hao Jesu wakati amulondage hao wakarundua wali onse leza linda mulufu wa Kristo nyaga ili juru amyanda ili fuga sunu. Yalondola mushomi ya kuti wakabona gumbere iguswa malengelo anyiga wali onse ili abo mbaga ita wakabarula miga abo mbaga sigare wakabaita.
Those who he has called, he has justified. Those who he has
abo mbaga ita, wagaba ruramiga. Abo mbaga ruramiga, wagaba pa igale buremu. Wabarondora basho mibagwe. Inamulangirile atupirigira lino kugampango gawani. Mula omugubaji mfule jazintu sibotu ya gaili kusa. Na utari nchijonya jinkozi ya jazintu eyo. Yitagonzi. Azituzio ehyo. Yaga turwa mwaga amwaga ya kusumana na iguwa mbasi kubora igusia. Ugurondorwa. Amulangirile. Ulondoga. Kotu ganana.
For then they should not have ceased to be offered.
Kambo mpao. Nijia tagaregwa. Igu turwa. Kambo emugombi. Waga sarasi gwaromwe. Negunga. Taga jisiri mbima njezezi. Ajibi. Inu wambansi, kala majezesi ya aria, abupanduzi buruleme kuyandisha. Alimi kutina muntu wasiga, mugombi ya gururama, umbeli ya Kristo. Mugubona igupenga iwawe, kabela walitura mwini ule Kristo. Agwamba, omambileza tauwe intu mwenindime jigonzia kulungira. Hele ndia mina alindwe ya kumaninina. Kao oyo muya usalala wasiga mumoyo wa mtunsi, nguonya mugusio wajibi, waingurwa walionse. Kambu kuyandisha gonse wajibi, wagusigwa iguswa kulinduwe. Kambu kutinamulau, nguwaga gonja, igujitajejo, zituzio, nijatagalesegwa. Pere mkuti, chiwaga gonja, kujijita, Kristo, wakajita kufa kutu bamba ikulondoka benso maa kwa lezi ntwesingi ikapati nzotu wanja kwa amba sunu masigu ujatikizia ikulondosi yose tusola ikutonkula nesu ikuswa kumutu umi umi uli bamba resu yuba basalal anini ikuyo pinda mbawa vede kere kuti natu walanga ikuyo ujifanikiso nduzi alabuyo iwaleza ikuti tuli bobo mbotu vede ogunaji indi jemwe jainda mu Ohio. Ndagai ya chiyo mwenzila indyumo, ndagajisi muswanga na umusanza muahayo alimi ndagari ikukala umusanda mwajisi, kambo ka maga manji, sega kunja ukukala mutolopo. Tuagari uli ya restaurant nini, yaba na Dunkard. Elio, basi kukutauga iba nini babotu abo, abasamide igabotu, abulondo, mbuli mbola gari kukonzia ikuba, jabu linduka pati, igali utu lindila. Gagali kasena kanini ikakuchulu ikulita mubusena bulibobo kichini yabo yagali impya ilondolede elyo musondo gagachala nkabela baga unka kujikondela ndagafika nzala ashonto ndagaliyoga mbawoga musondo imasigati elyo ndagonka kunini yalionse restaurant nini yabo onse ina Amerika uyola jitu yimwi jagulia. Ile jindi negenda kumuliango jitu chega mwa jagari jiponansa jagari iwi abu ya elio wala ingwi imuarumi alia wa musara wangu walo antera wagari imuarumi uwete amabogo agwe gagu mbete imanagazi gaba uma jiponansa mlawe sungonya wabirwa iwabulami iwesu iwazintu siesu wagari ingwi alia gasusia jintu ejo chagerete kukwabirira nkamo mulangu goma injuga mu Ohio ikusobanya jiponansa ilu ndaganyona akulanga kusule yabu yage wagari jigama jabalombe iba nini amarekodi ajisyanu jabuli umbabu nini amunchini garira mwende bubushi wagari utandila miaga ya kukomena ili kumi alusere wakasamide gabo tulogo unsi yabu pange mwuri mwanagazi pere wagari ingwi alia adresi gari rengelela ansi kumbele ilu umi wabalombe abo a kumbete imusimbi ogo kwa atakele deiguba, ili magari ukweba agunywa. Hele ndagaya, olesa, mbutimbo wansi ya uji minina. Hele ndagasundela guru ya wangu, hindi nega mpa umwe, igatongela igapati, ili mpao wakakede, mwanagasi wa musela, antela miaga, ya magumi ari sambomwe, na miaga, ya magumi ari jiroba ya gugomena. Wakasa mindezi sani, sijabi, ziaga hindi ezio, zikiata. Utandila, atala ya makondo agwe elio mubili wagwe usutene. Waga hindi, wagari igulirega, rega, ibuyo mburi, mwagari igugonzia. Elio, wagari kidemisira awa, ajintu ijipati ilogo, ya pepo, igulubasu, iluwa mesu agwe. Igari pendetwe, lasamide imabusu manini, impato, amala, agu mauru. Gari pepo, ga pentedwe. Mara, agu minwe, gari pepo, ga pentedwe. Eri masusu agwe agari kiretwe, ya kufimpalogo, agu hungwa, amubala wapuru, eri unagamulanga. Eri atabi atafure wakakete ibani mbomiro, gaba waledwe, umwi wabo, ya gari jindi jamaiza, kasamite bagi ya gari jindi, lia mumpi, ajilembo, yituburuga. Gaji hunga idwe, unsingo yawe, amales osu, kumesu awe, agupia, aguyabu ya. Elio baga nirombe la veni, mwarumi wakajita iguswa, ningwe, agutari ya wenda iguswa, mulibobu, uyawe nyimbuzi. Ndaga imigira aria, elio ndagati mesa, kambosi, tojinyonyo ni jentu yonsi, kambosi tojibizi buyo, kunsi lianyiga. Ndagati, sena Sara Arabeka, ibangu ibanini velede, biyogo mena unsi, liyazi ntu zilibobo. Ndagati, mbobu tiyebo leza, mbusari wawo, yusola iwima igulanga jintu, jilibobo, aguta tuma muzusumo wanyiga, agujipisya. Eo mbri mwega inki aria, igusa mpaula managasi, mbri mwega li ujita, ndagachogela unze. Ya muliango, ndaga kwa muu ya waleza, wakandi sigira. Elio, ndaga chugela kwenze, ya muliango. Elio, ndaga wana mbuli jitu jimui, gaji sunguruga. Ile jindi, nye gali obo, mujirenganu. Ya gali njiga, ya gali kusunguruga, akusunguruga. Elio, mbuli mwega bona, kusunguruga, njiga, wakali, mwengo, usalala piu. kuzunguluka inyika elyo mbuli bwegasika kunyika ndakalibona nde mwini mulombe ibuyo munini nkeyita zinthu nzetake de kujita ndiza kutali muli obo pere jakali jili ilo jili yonse nekajita jili yonse ndakabona jimfule ejo jisia jipati ikutosia kuchulu waloleza naga nicha kujindi ejo jinini hao ndakabona jaga imfui agati ndime alesa waga imfui jituzio nilondokete ndakabona ga imfui alia amamba kumutwe wabwe amate ngaringenera kumeso agwe ilo jindi yonse sibi jangu nijaga talia ikutosia kulileza alikunga watandikisya awujichata muli ipampa ya kumotokala wakali uwabilila indime ikutafuka ilo jindi yonse negali ikujitaji mwenye lupite lesa wakali kuyanda ikundicha chamasimpe busalari bwake wakajianda mula wakwe wakajianda ilo jindi yonse negali kujita ijimwi na wajita jimwi ibuloa wa Yesu Kristo wakali kujita muli ibampa eyo ndakabona mwengo oyu usalala pyu wakayi iwamba kuti ibulowa wajijatirira nyika ero mbuli mbwega ihwi nkelanga ndakaswena munsilogo anini mbuli mwega mubona ero ndakakonza kumupa ikati tata wamujatira tazi eyo nchajita ero ndakalanga ansi mpawo wakavikidwe ibhuku ero wakali angelo urekoda opya inhwi kumbali iyakwe ero jindi yonse nekabisya yakalembwa mubhuku ero sina lyangu yakali mulindiryo ero ndakaziva kuti kuswa pomwe ndi kuti mwengo wakulowa wakali wiyosumphulwa alimi ndakayimikira kukusi ibwaleza pomomi kwangu pomwe pere ndakabona kulusi ilwakwe wakali kuthapulula ilubeta kwangu ndakayikha kulingwe japuwombe ndakafukama kumaswi angu eyo ndakati o jesu yebo omwana walesa kandere likusika mukusi kwako peresa ulandijathira iyaka kuli jeyo chekajitha iwakakhuma ulupasu lwakwe ajanza iyakwe yakwesa bhuku yakayindi akulemba wajathirwa ali ndilyo asoyerwa kuswe iyakwe khapela isili zyangu zyakamana hao wakandilanga akusinisya kumeso wakati inu ndakujathira pere uyanda kumupha mulandu hao ndakabona ejo chakali kwamba ero mbwekasithapuyo muchilengano ndakenda kuli nguwe ndakati waphona kuti wakali kunywa wakandilanga khapela wakati o uli kuti ndakati saa inga ndakhala wakati ndaba mulongwe ndakati sechikanziri ipopo mulindu ndiye ndapyokukanana kulinduwe anini wakati wokhala ero ndakati omulindu mametipuyo maxontho ayenda ikaiwi okeya kunze lya mulyango oko ndakathalika kumwambira eyo mbwe ikathalika pyokulanga misosi yakathalika kumbulungwingira amasaya akwe eryo wakandaambira ndakati omulindu tokanzi kuchita zinthu ehyo yesu akafa ali mu imbeta zyalesa zidathapuwa kubulowa ibwakwe tokanzi kuchita jejo ero wakati pepe munene wakati tata wakalidayikwana mumungano ndakakomeze kwa mung'anda yabona kristo mulimi wangu andime twakali mamemela akalembedwe vakaphona ipuumi wabona kristo wakathalika kundaambira kuinde lufuki lwakwe wakachisi ivasimbi popilo vakupuxi khapela wakaleya eri o vasimbi mbokakamusiya khapela wakasoyera puumi bwakwe ili wakayeya kuti wakanyina ilimbi ivulangizi kuli nguwe pere ndakati leisa kwavasiluse avo makabwene kale wakavayita wakati sina nduwe mufundisi Branham uswa kumusanza wakuya ndakati nde ndine wakati ndawusa buli wangu iwukhala awa mbuli ovu wakati sa uyeya kuti kuyakupachodwe kuli ndime ndakati jesu uchisi maboko akwe ikathambapikidwe ikalindira nduwe ikubora omulindu ilo banthu bambi ndakathalika kuthantha ero ndakati sena inga wenda awa achibuye echi andime wakati ndilachita munene ndakamwenzya kujanza ndakati yepo uthandira kusera wapama sa inga wafugama awo andime achibuye eryo awo achibuye toka pa Saula ibosena masigati ayo iwa musangano ayanza ajakaini yolesa wakafutula oyo mwanakasi kunziyaru wabwe wakalisamika imwini akubola musangano alimu ujimo mbezi upwana bumi wabuna Kristo sunumasibu ino chizi olesa uyanda vlondo si walo uyanda iwe mkwa wago walo uyanda ushomika iwago kulingwe pele walo lalangila sunumasibu tawema gani iwonji kotulisha mbogoli iwonini na mbogoli iwonji ujiri sisibi alimi iwonji iwonjila inzila imbi pele wida uli Jesu Kristo jitu zio ili jisri zionsi ijareza eyo mulingwe ulilondo gede waliose amujeye kajireji ntu nchojita tarima peji mgo hununa tabulimu mbeo pia mbota liga kulia ambili la wasili iwago aluzi yalo ilwalesa kulinduwe ejo jiguleta kubulondosi ilio mpao walondorwa muli Jesu Kristo ndila shuma sumasigu mwensuma wangu jindi nukuli ano jindi eji jipati jandisi eno jindi miseso mwere de ibambwa iwamana igunwa igano abu iwayanda tuanaka mkide peto wangi kuswa kumiliangu eyo wali mtunguenya wangite wele deguka wali igabotu na igubi jamaningi kere ujindi ino tukotamia mitu yesu ashonte buyo ndianda igwe ya yangusu jatizia nchijo ino ujatizia ibu mtu iwago sunumasigu Jesu Kristo waka kuidandu yebo ati mwesipara namu jindi nagwanzia kulega kufeda jindi nagwanzia igulega igunywa jindi nagwanzia urulamiga jintu eji njo jijita oo tajigaji tuigabot toga gwanzi kujijita kambo zitobo libu yo mwuzika njabete elio ulushomo wia kukalunga abu uunka iwago igupegwa kusironda paori andisho rununa iguba igandyo igago halimu kuyoba mbane ugafwe kambo zikuweza gimilisio kambo zikusola ibunjila pinda kumungano yago kambo zikusola ibusiga kungati kambo wakalega igunywa na igulega weja kogora kuinda unjila ya bulondosi kambo kujituzi ya jomwe wakalondola kwa lionse abo mbaga salazia mbobuti mwesa lazikwa ya ambire sili ziago mbubusu iguabulo kwa chesu alimubumi obo ibuswa kubuloa obo kukirugira kumugombi abumusalasi ibuswa kukuyandisya wazi ntuzianyiga mkambo uli egi tuzio yiligisaidi uli ziosi wakatu salazia muya omwe toonse tukabizikwa mumuili omwe lino tawelu sulo kuli babo ibali muli Kristo Jesu ulimbabo batendi muli ibagunyama pele muya yutina usala wenda winda kumuya kabela ujisuga mina yagunyama jitu yotayinabikwa iukwa nina ulimbi pele mgombi asala sikwa lomwe kajijisirimbi uyandisya kwa jibi ee yara likarivali tabulibu sena wabu sambarila maruwaruwa na wabu sena bonini wabu yitira geji na ejo wakaribu sena au lesa amuntu wabaga anzanina wakaribu sena au lomono wabu wabilisi ulondo kete wabagari tukwa kumugo wa onsi wabantu saa inga wawuka andime sinumasigu mwensuma sisiri ugalifari ele ulushomo vika obobuloa umuntu wago agulegela muya usalala ubole usalazia iginda wujituzi ijawe eji jipati na tutaninga kubomba saa inga watamiga janzari yago kulidesa aguti kubasi kusegu lindime leza nariambili rasilisi yangu eno alimi obu ibusu kwa muli igwasami ububotu alimi ndarumba wujituzi ijipati ejo Kristo chaga ndijitira ndapabu ya ndo wangu lonse eno maganze azintu yonsi yangu utovela nduwe uzuda ibusuma obono utaligalino buyabuya saa inga watambiga janzele yagu aguti kondie ya mwes branamo momo pairo o yongo museso wa moyo wangu sena kule umi obu sikubu pati ujendi notulindira asho ntobuyo abu sena awa gulubazu wajanga ilangu ya rulio masimpe uli omwe aria sena wosansuni kusibi yago Chena wansansoni kulijeji mchoga jita. Nigasunu ya daula. Basirusibo ajamba. Eyo ilichisi basirusibo ajamba. Igwamba. Igunyama. Bozo wabu mwe kutala mu Switzerland. Jindi wana sisi ibagu Switzerland. Igagali imutenda. Ipani ginini. Ibana sisi ibagali. Igungene umasena. Ahabu beregela. Uwabirira. Uwabirira. Irubono rwabo. Pimpati yagali kubola. Yagali mpati ilogo. Kulimbabo. Gonsi. Gaga isikwa. Gajis masmo. Antobo. Pimpati. Ibana sisi. Chibaga gonja. Chita. Ijintu. Yagulipa. Baga siani isikwa. Umulundu, pao wakali sinusu wajamba, wakayutuga, mutumi wakajita igufa, ili utina, baga siwe wa inkoni, kibaga jisige tupele mabemba, ama sigela, aga indi, nyala, tusamu, ya uruwanya, indi mpi, ya gali kumora, ni ya gali bonya, muli ibulambo, wamatina, ili utini magatogwa, wamaga inti babo, wani indi babotu, ni bagaragwa, jagusungizu kwa, ibasindi babo, bagubushi, ni bagaragwa, jagusungizu kwa, Bakwanda iwabo, ibaga chaikwa, ito yabo, niyaga pochorwa, manda abo, naga nyonyoga, sintu zionse, nizaga suega. Pao, wakali mwaharumi, wasinari rugwa, ya ukomba na logo, iwasinari ya Arnold von Winkel. Wakayutuga agoti, nyobantu wa Switzerland, omno usuwanda pabu migangu kambo ka Switzerland. Wakati kutala ya mulundu, ulale kulimunzi utuba mubotu, nijisimuga yutu abana, ibari indira, indira indime. Here, tabagandi wani alubo, kambo obulobo subanda pavu migwangu, kambo ga Switzerland. Wakati inola jitanzi, Arnold von Winkler. Wakati amunichirire, agujita, mubotu kumugonzia, yejo, kumuarete igubelesia. Iri wakalanga agumpi. Igusigira wakachana imasumo malemu maningi hao wakasupra manzi awe mchulu wakasusira kubulambo obo ibu pati wamatina amasumo akugwira amwambesira ya ruangurugo amwambesira ya ruangurugo masumo arimianda aganyona igu jata ulaira iwawe wakawala mabogo awe wakusuanganya wango iwawe ayo agamuschanilisi ansi kabela wakafa kumamanino masumu ayo abo wana sisi ibaga mchila amifunko atusabu ogo utondese kwa wajino yarusibo ajamba waga kumbula impi mane wana sisi bagaba sunda ikusogu jis edo wina ni bagaba ankondo kusita ibuswa obo ikuswa edyo igai migile mstizalandi abamba isinaria Arnold von Winkler ya wana nisosi jimbalu mboga ama saya abo kambo nsi wakafutula jisigabo oyo wakatimujito imupati wajamba ya weze nisipi ilanji alimi uta indirira mwenjiga e hele o jaga jintu jinini jaga jituga uswa bomwi jini mugoa wa atamu ni wakai migila madaimona ya machika uswa guruba solonsi ibasinsini baga girwa mulao waga girwa jitu uzio jaba poho atumerere Siaga girwa, kulenge iwa mutu, waga girwa, kintu ziose, ere mubo mwenini wadamu. Waga imigira, gausu nditwe, winwa, umwerwe, wamata imona, marwesa, ikujiswa, magwasi. Waga ni umwe, waga yutuga, ikuswa, kuchulu, agochi. Wabunabusuba, nilafida mubo wa adamu. Waga siga, kunyiga, aguba mwe wabuntu. Waga langa ansi endi, agati yamasumu. Aga ligusia agapati. Mkunyona igusia maningi. Iwaguyo wagonsi iwa mutu. Waga lirufu. Mkabera. Waga wisa ilufu. Mudango gawe. Edyo aga rifari. Waga patila ituzio. Akugwira. Mugambensila. Yeru angurugo. Alimi. Ulagwira. Kumbunga meyawe. Weza eji. Chega kusira. Bulo wabangu. Amu ya wangu. Akugwana iweresia. Yini jonsi. Chojisi. Inga tuwa sunda. Sulumasi. Winda mulijejo, mwesuma, inga wa mutanda jabos iguswa gulindu. Sinkonda aumi waga indi, ulimu mumi wago inga watandwa iguswa, kubolowa amungu ya wa Kristo, alimi inga, wa imigira jagulondoga, mubosyo igwagwe, Kristo wakabambansira. Sa inga wajitambuli, mbonya muna kubogo igwago, gulingwe aguchi, wandija tila, leza gulongese mwesu, umumbi, kwa basiruse gulindime, leza. Ndariambi lilaguru visibangu eno. Saanguri mamembala amunganu. Aga sala buyo awo. Iba unka kujigombiro agusuba. Halimindisa basola iguba. Basibulemu. Igapati mboli boba gonzia. ene kubabobo kanisi kuti olo lunyemo akanchimwa akulianda jirengwa zila kusichanikisya ansi mame thoko nji ikuba akusunda za ingawanda kusalafikwa kubolowa chino masiku ikuswa chonse echo khambo mukombi asalafikwa lomwe thajisi ilimbi manjezezya za ingawanda kunyamuna chanzali yako yebo simbungano lezi akulongese mulindu nyamuna mansa ako akuti mukesukana kondiyeya mupayiro lezi akulongese mulindu mbombobo eyo jintu yeni jakuyita leza kulongeze kusule okuya omunene omombi atambile itanzali yakwe iwamba kopasi luse kulindime leza ndizi kuti ndakalipanda kuna Kristo pere seka buponi ndilizi sejiti eli mumoyo wangu seruleme inchobeni kulindiwe ndiyandakuba umwi wabasale baleza ndalimwa mumoyo wangu kuti ndili obo pere senabika ambali sindiyerezi yakapati alimi ndiyanda iwibika ambali sunumasibu elyo kuluzi wakoleza ndilajijita kondikombera saa inga watambika janza iliago leza kulongezi ebo omulindu omombi ashontobyo twalindira kujindi ino solindira jakuthonthozi nyonso ino amitso yanu kiliko teme mumupayiro amu ng'une eyi yakubathama eno
sinners plunge beneath its blue hull, their guilty stain loose. Won't you think it over just
now? Satoko yega pati nyonya eno. Utasori ulikisya. Kristo ulimo chanzali yako. Pilato wakajisola. Jifumeji ambali kutandwa 6 o'clock. Pere manza agwe. Ajijisi imaloa. Malo amulandu. Mulisi eyo jakajitika kulinguwe. Wakaunka kutala muswizalandu. Miaka mingi niaka inda. Wakasondoka. Wakalitupukisya mujisiva ya manzi. Akufa. Jifumo eji. Muswizalandu. Nyanda yabantu basika ikuzoyerera ijilawo manzi abulu yabira ikuswa iwuthengo yajigodi ejo jiphati jamanzi badajikita mwaka kujithika kwakaindi nkobamba intilesa waka kamanzi kuti asanzye manzi akwe muweso uthakwe makani kuvula kwasindi zokapisikwa kufumuka nchosola ikujita khakwe yosazya imanza akwe phere ibulowa wa Kristo. Nezoda gaga alimi manzi abro inde inyaga ili siulu siabiro ikutandila ajibila leza wakagaga ululami ibabo wakulijitila tabu gonzi usalazi esiri isyako tawe pere ibulowa wa Jesu amuje yarino tulangila ikugomba asho ntobuyo yari busa nanda gonzia ibusa jitunye mwesu no masiku jindi naga imikila uguya kuholo yarubeta ya Pilato jifumo jino abuti iuti ibwami iwangu wali ibanyika negana na kuli tata wangu yoponya uyo nanditumina marijion abangelo ibali kumi ababiri babuli umwi wabo nagonja ikunyonyona inyika negana na kuli ngwe kabela marijioni ali kumi abiri abangelo nabamponya abusana iwangu nawo ziyawujijita pero wakayimikira abya surubombo amubombe ukukwesa ilufuki lwako akukwesa sibisi yako sa inga malumba ikakhati uyithunsiyo eyo silimasiku yebo lomoje kulite ababulite silongesyo syalesa sa inga mwayimikira umathende anu umuphayiro oyu wayimikira buyo umathende ako yebo uyanda wiyibankwa mumuphayiro oyu bamba lesa wabasi luse kulindini ndasurwa ndakajita zinthu zithaluzi limwe lino ndiyanda ikusumina ikujathirwa iwangu inda muli Kristo Jesu sa inga wasika kumatende ako ajindi nchonya eji leza akulongeye omulindu mulini ejo mchamba poji mvibuyo awo sa undaambira kuti watandika ijanza iliako elyo mphawo ikutasinizya kaphati kuyimikira kumatende ako ino makani mabotu asola kukukwasya nzi ikusobanya zyamungano uli obo igusoba nyareza wola lilafafu na ningi umuigwa masuba aya ikomba ya atomiki yoma bons ouno kubusena muri imwi ya mafaktori aya amisiri imigari tagugari iga warugomwe iga kujiyeya unori igu mugisi ya pao alimi ndisa tautanaba pasiga eritolera na nokuba ipasiga e saa togo imarino igwamba lesa wabasi kusegulini nime ndesi sibi ndamutambula Kristo rino uri tula imwini muri mulongo wa zili isyangu ere kurusyaru wagwe arusyaru irwagwe rusutu ndakalirira mubusyu ibwareza sena lari andirira mubusyu bwago oyo uya gusisa zili isyagwe takajani yobe oyo uri andirira jibi yagwe ujese ruse yere gulindwe ulala ngirira ino mwamu yesu uleregetwe mwewe welede sinu masigu iwaimigila bantu botatwe basigusa mwalumi omwei abana gasibo vile mwimwe ya mwami ziagalifali jindi umwe gulubasu mwe igati mwami uwandie ya jindi wangu njila mwami wago umwembi wagati igutinanduwe atubone malere tuselusye kuswa mwujingano aguli huna umwemi elio umwe umbi wagati leza wabasiluse gulindimi elio mutuwe wago waganyene na gulubasu warulio aguti ufitasu uyoba andime mparadaiso ele waga umunizia uli umwe umbi kambo waganyina iwe mpwa elio taata leza ndagomba aguti aba ndisa nichema aguti balibiyobo tatwe mugu yage abo ibali mpwa aguti bayandigana iuli ambira ibulubisi wabo pebabo la gunzila ili jisiridi yose igusula ejingano wabajatila mwami wabalongezia bali mpwi awasunumasigu mboli waba minima muholo ya lubeta ya pilato mboli mboga wa iminia agati ya machuru aniga jindu suwa niya gapia kabela mwesi chiwa gavala kabela yusitrizo ya motempele ya gaderuga igusula atala mane ansi ndagomba leza kuti wabalongezia awa paluse iwago awa salasya uberesya igulo wabago alimi batisye kunguzu isyago zisalasya mumubiri wamwana wago mwini Kristo Jesu bao bayoborwa ujindi jabutamani longesya abambi ibali wa iuti gari abotu uteti ibaga kwanya igari ejo agujitabobo nagombera eji jirongesyo kulimbabo musina ya Kristo amen. Leza mbrogezi, anyevo no mwivi mwisi kulibabo, ibanyomuga, agu tambigizia, agu suga na manza abo, mtu umi, kabiru wati, mwami agurongezi, mbombobo, mburi chanza ya ruswanano. Kwa mbuga vya anini eno, mbugu suangana iwesu, mbangae bambu yanda mwami chesu, tambiga chanza yago, naribu siya, mbugu watama eno, na ya kutontoa ibu yo mbli motu gonzia mwiji iwa rusio iyawe oyo uligo gonsi uligo sunumasibu farombwa kuimbe iyawe tetete wakari kusela kujingano ogo mfutuli wangu kwa gafita kusela uya usala sikwa isidi lagarila kao kumoyo wangu indi wapanya yerero labika manza abo alichigo kao kumoyo wangu ibulowa wakalamga obulemu usinariagwe simbe jabu tetete eno mburi motu katamiga mitu esu ulingwe
down at the cross where my savior died down there for cleansing from sin I cried there to my heart was a blood of life. Glory to His name. Glory to His precious name. Glory.
ino ya utontozi amitse yanu yigo teme nyebo numuga futua igwamba tambila janzari ya gweno.
Precious fountain that saves from sin, I am so glad I have you here. That Jesus found me and keeps me clean. Glory.
Ina manza anu asi nitu yanu igwa teme na yebo yo umwi waita jindi yishontu ya inda aguti umwi wali janda wibaruwa mumopairo kambo ya mubi wagwe kiba gonzi abu kilugila umuswangano musondo masigu uswangana igupati wakupoja saa inga ngaimigila kumatende anu nomu yanda wibaruwa mumopairo ndiyo nyalino
to my heart was glory to His name. Glory to His name. Now with your heads bound, He was wounded for your transgressions.
Ina mitwa nugigo teme, wagaya suwa kambo ga soto wa Yesu.
Ibaji sawa
wa kambo ga mirando Yesu.
Mugo
mwa walo umuno, wanu, wabari alinguwe.
And with His stripes, you
were healed. Glory to His
name. Now,
Lino tata olelegedwe, mburi mbotusena kujingano, jabu bombe, yonya eno, ogorusialo aluse, mkosiaga, ndichana, ogyantanda imwegesia, yakubujeto, yaichila imwega gwayo, utubuluga, unisunguluga, abo bajiswa bali ingwi mu busi bwago. Bali mu gushoma njonya lino,
iguti
gulushomo, bajabugira kumigunda eyo, lale, eyo kumigunda yawe twagaponesegwa. Tata usalala gapati, twabona, gatuliambira, ilushomo wesu, ilushoma uti uyoponya, nibiri Yesu, iyisidwe. Winda ugupenga igupati iwagabonwa iwa mwami Yesu ere muri mbotula nkambo gabantu abara ingwi mukai wa rushomo yaguti urashomeza iguti uyo una ibagiswa ere sebo antomwe muri nkamu yabashomi ibago sinumasibu wagati ufunga ogo birona botatwe kuba bungene ndo bagati gabo ere kwalombela ruse iwutegwa irusyalo iwago inga wakuma ibuntu ibabo wamugati maningi eno iwutegwa jinti yemwe yosimpa gwinsi igwini iwabu sagana iwutegwa bagasibe iwuti Kristo mpali alimwi wagamanda gulimbago iwamba kuti omwana wangu nagabesa iwujiswa iwago lale ugalipari ino iguwala iguyo mapagasyo ago ons alindimi kambo nila gubamba ili agwe kuti baponesegwe mtu onsa aponesegwe kambo twajiromba muzinaria Yesu. Amen. Alimi mbulimbo wakala eno, umwi munsi iliabo, vika manza ago, alimbabo, mtu umwi oyo, waliguba gombela. Baibeli ya gachi, bayo vika manza ago, abagwazi, bayopona, imwami alongehe. Iutinase rubizia, tadangite umuntu waga poneze kwa oguno, masuba, mashontu ainda, na imasuba, amusondo ainda, wagali imusinke matwi, na jitigimwi, bumatwi, ndagubona, oko manina. Imuswa angano sunumasigu. Sena ulisiri ya robotu yalino. Eyo chibotu. Chibotu logo. Kwa imigila boyo. Kumatende ago. Ashonto boyo. Mbangaye bambu ye ya iguba gogo no. Eyo. Wagalisiani gisya. Kumundando omipairo. Iyamu pirusya. Atala. Yejumumbi. Kavela imwami. wagamuponya agumubamba ibagabotu alelewe imami ndagumba mwesu ubomboni ibago inga waba ibinda igubanji pere saa talimu watu ino tuyanda uwe mwana tunza masigo ya kufuma elio mpao musondo ifumo ya kufuma musondo masigati alini itina inga mwapirugira umuswangano wakuponya musondo masigo usigira tuwaswangane atuimigire awi imba inimo wesu wakumwaigira kotolera sina ya Yesu andwe. Yene na kuhonja kustule abusuwa na manza eno amuntu onse Onyene na kuhonja kustule abusuwa na manza Ino langawa wenzila A.
At the name of Jesus bowing, falling, prostrate at his feet, King of kings in heaven will crown me when
Namu ya ye kwa ya yabana neveo, ya pepele, ya kote ki yifumo, WLRP, anayi nogrogo, ili mwesu, strika, wasiga, 945. Munsondo yifumo, wali mupangila ibu yote ku, masigati aya, amagani, abubuge. Iyo eno usigula tukaswanga ne aluo, zilongezi yo, jamani zile andiwe, mulimbo tukotamiga mituesu, edyo ndi alombamu insuma mubotu, mwesu, mwesu paoma. Uza Macon, Georgia. Walomba umaisye, ipunga eli, mumachi amu pailo, ujindi notuomba. Mwesu Palma.